bana bawe chaka kukubera umwana
maze
maze nawe umbere umubyeyi ibyo nakoze utibagiwe maze unyandike mu bana bawe
nakoze ibibi nariza mbaguje maze nigira nabi nk'umwana mubi
Keep waiting.